So got him babili we asenayi tjane ndala le nikhulele emakhaya babili kongeni ndibe ncibe njengekhwala andithethi not blaza okanye uasanda asenayi tjane ndala le nikhulele emakhaya babili kongeni ndibe ncibe njengekhwala andithethi not blaza okanye uasanda asenthethi not blaza kanye uasanda andithethi not blaza kanye uasanda okanye uamanda andifuni nonke lapho nangu yambe hlala nalomthwalo hayi mansapho Okumabona itshomi zakho wena uyaphapha Andikufuni apha Zwenzola endlini mase senza amanyala Cela ubambe ibele ngoba ngoko wena undenze stand Oko mandilele I don't sleep mele ndenze icebo Niggas I don't cap ndiyityane nami nalicebo Kuze ndithole impundu mele ndicenge andinalicebo Ndikuthathele imedi after spree ndishiye kuphela Asenayo ityane ndalale nikhulele emakhaya Qabele kongeni ndibe nxibe njengekhwala Asenayo ityane ndala Nayi tjane ndala asenayi tjane ndala le nikhulele emakhaya qabeli kongeni ndibe ncibe njengekhwala andithethi not blaza okanye uasanda asenayi tjane ndala le nikhulele emakhaya qabeli kongeni ndibe ncibe njengekhwala andithethi not blaza okanye uasanda asenthethi not blaza kanye uasanda andithethi not blaza kanye uasanda
exenathi bitch thatha le wayo ebasa No time for we hoses ngena ngasa Baleka glumdana cause mbonu uya dika Nika said to switch the flow cause lena ani yiva Even noka said to no venek ani no niva Ooh, ah, she wanna hold the cup Leka be a jazz, when kai big a pants Ooh, ah, she wanna hold the cup Leka be a jazz, when kai big a pants Yeah, nangong nangom so nika ndi no lasha My head is on top ngaching private slasha Asaziwa Nasekaya nika nbeti slala Niki light as ninzi gurep shit ziya power
Asenayi tjane ndala le nikhulele emakhaya Qabeli kongeni ndibe ncibe njengekhwala Andithethi not blaza okanye uasanda Asenayi tjane ndala le nikhulele emakhaya Qabeli kongeni ndibe ncibe njengekhwala Andithethi not blaza okanye uasanda Asenthethi not blaza kanye uasanda Andithethi not blaza kanye uasanda
Asenayi tjane ndala